sithatha sithathe two time
kulethi kajena samba sifona nkabi
ngcwesingisi sithanda sami jabulisa wena ke ngcwesingisi lafu njengamehla kodwa ngcwesingisi sithanda sami jabulisa wena ke ngcwesingisi lafu njengamehla kodwa awukulele sinkuma sesingisi abantu bayothu Do you know how much it costs? I love you. Oh, I love you. No matter who say what, you know I love you. Mama, I love you.
Let's keep on the makana.